yande joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngoye fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Moune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden ni nder mum en kalan dow gartirol ɓolum laabi ɗi leydi Benin ni fa hannden joɗɗini gam yerɗinande leydi Niger ni harko darta fi lumako karanzi muɗum ton enɗen ni seme dane teku leydi Benin di enɗen en kalan duni fa hannden nder habaruji meɗen ɗiɗi hannden ni dow piri laaru duni fa hannden firtude koye yimɓe dow saɗormaji ɗi coppo leɗɗe huɓɓa duni fa hannden na juɗɗude layyari mumen wawi waddande ladde e jaye meɗen ɗo enɗen leydi Niger. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden ni waɗan dow hawju ɓuuri e manaji gonɗi no cankiti nder kuɓeje leydi leydi Niger ɗi enɗan. Leydi Benin wartiri ɓolum laabi ɗi leydi ɗi e hoore muɗum joɗɗini gam yerɗinande leydi Niger harko darta fi lumako karanzi leydi Niger ɗi enɗan adude duni karanzi o enɗan rindude mo ton enɗan seme kuji dane teku ɓeynan ɗi enɗan ɗum ɗuni fa hannden habaru o enɗan ni hannomin keɓiri o habaru o enɗan ni feccidama ton enɗan leydi Benin nder cuuɗi kewɗi habaru muɗum radio bip na mbiyen bip radio kanduni fa hannden kan woni burtinɗo habaru o enɗan ni kenga gaɗa juura suudu habaru du enɗan ni du leydi Benin holli wi'ude ko tawaɗo nder gomnati leydi Benin o enɗan e hoore muɗum kandu holli wi'ude ko leydi Benin ndi enɗan ni wartiri ɓolum laabi joɗɗinaɗi ɗi enɗan ɗum ndu saabi ko hannden ni wapko campagnie leydi Chine hannden tawaɗo nder fi lumaku karanzi leydi Niger o enɗan ni no wawi yarude leeso e golle muɗum ton enɗan seme kuji daneteku leydi Benin ndi enɗan. Colonel major Munkaila Soufiane kawjiɗo dun fa hannden sigilaji waɗande sogeji leydi Niger ɗi enɗan ni ekkintinoje nder ministére dow muɗe leydi Niger ɗi enɗan ni talata bittiɗo enɗan ni colonel major Soufiane o enɗan ni waɗi hawrinde noddol kokkoɓe habaruji o wi'i ni nder hawrinde enɗan ko sogeji kesi leydi Niger ni 1000 adoyte hitane hikkade enɗan ni illal go'o na mbiyen lewru juillet hitane duu 2000 e laaso e nayyi du enɗan ni nder majji duni fa hannden ɗum sekoto heɓude joɗɗinoyde orgal sogeji goɗon ni kawjotoɗo ɗum fa hannden renude nokkuji joɗɗinoyteɗi nde reedu leydi Niger ɗi enɗan ni ko watta yaadu yeeso heɓo lumako leydi Niger ɗi enɗan ni sembiɗen nani ko o wi'i dow RTN ko firtaɗel ngal fulfulde.
Cette force a deux volets essentiels.
Ngal orgal sogeji tuga kina do laabi ɗiɗi arande fuu renugol kamɓe harto yaadu yeeso ɗon har sengore renugol ɗon do ɗum walatana surude e renude nimɓe kippitanɗe pelle murtuɓe yaade nder nokkuje to jawdi ittetedi nder leydi wasete misali kange nebban essence jamdi iranium kam fuu e renude campagne biteɗo pipeline wakpo CNPC yaade sorage ɗaɓel ngel du ngal orgal sogeji kesal natan nder filla yaadu yeeso leydi ndi misali harto ondere sigila golle deme gatte ɗon kam fuu e nokkuje to durgol watte nder mu
domaine agro silvo pastoro.
DGPC hano sarusi kawjiɗo duni fa hannde renude himɓe are mumen hisinde ɓe bonondaji diyele e ko nandi titta nder ɗelol andinore muɗum ni wi'i diyele toɓaɗe balɗe cakkitiɗe ɗe enɗan ni nder reedu leydi Niger gaɗi bonondaji ko wattu duni fa hannde himɓe 3000 bonondaji ɗi jeehe kewtoyiɗɓe nder mumen himɓe 13 maayi 15 barmi dabaji duni fa hannde gaɗanɗi 300 baati région maraɗi kanduni fa hannde ɓuri bononda nder fi o enɗan himɓe 11 maayi ton enɗan zender du himɓe ɗiɗo communiji reedu leydi Niger 18 bonondaji ɗi enɗan kewti fadde dungu hikka gonɗen ni jippade to enɗan nirder commune Arlit ɗum ndu ni nder balla somayir campagnie basanɗo duni fa hannde arsu ku leydi Niger ton enɗan nder huɓere Arlitde enɗan ni commune o enɗan ni no tittinkini tuguitade gotaji huɓere de enɗan ni ko wattade ni toɓama to diyele ɗen jiha bonnino nani ko SG commune Arlit o enɗan ni e préfet département Arlit o enɗan ni mbi'i dow majjum ko gungumam man ɗantani wadde firtaɗel ngal fulfulde.
Min gaɗi bawɗe amin fuu ko watta ndiyam ɗan to hawra do pave o rawani e balla somayir ɓe gaddanimin machine ko fooɗata ndiyam ɗan min pooɗi ndiyam ɗan subaka e lasara ko watta ndiyam ɗan ko tawa nder wuro ngon witto amma saɗornan mawɗo on kam woni weyni ɗum kam famɗi ɗum waɗi komin gari hannde famin ji'a laabi ɗiye haani kooƴe ko watta saɗornan o hanta min adi aadi gollude nokkure nde
min
ji'i nokkure nden nde heɓante dabare gon si allah jaɓi soni golleji gaɗama nder ɗon fuu na gayka kam ɓeydu luggi ɗiɗde gam majjum waɗi komiɗo wi'a kinnoɗo e sukaɓe moɗon ley wakkati ndungu accon du yoppude mburi dow pave ɗon miɗen mbawi moƴƴinde nokku o amma mo hinnotoɗo
nder wakkati duni fa hannden siryade julɗe layya hitaani hikkadeende ni sigila yiilaaru firtude ko e himɓe no he muɗum e waɗeede duni fa hannden nder reedu leydi Niger ɗenden ni dow saɗormaaji ɗi coppo leɗɗe huɓɓude na juɗude layyaare muɗum waawi waddande ladde e jaaya meɗen to enden birnin kon ni nani ko Mohamed Azahidou gooto nder tawaaɓe nder yiilaaru du enden ni wi'i ko Asman Moussa Arzika waddi firtaaɗe ngal fulfulde.
Kowa ya sanda
neɗɗo fuu no anni ko warude leɗɗe hana hunde ko woɗi no ngal leɗɗe no wodi nafakka sanne nder nokkure pirtol ko e kowone men gaɗana himɓe kan woni buuɗol layyaari e leɗɗe hana hunde ko woɗi no ngam ɗum heɓata leɗɗe jorɗe ɗe enden seyde ɗum feƴƴi leɗɗe kecce kanjum saabi leɗɗe nder leydi meɗen fuu no ɗon no ɓuyto yaade no meɗen gatta daane yaade e himɓe sabu Allah ɓe nawtoro culɓe culɓe ɗen du eɗe peerodiri no wodi culɓe mbi'eteeɗe charbon minéral kanje goni culɓe ɗe hanaɗe leɗɗe culɓe ɗen du ɗe barta ceede sanne ngam misalde neɗɗo no wuuɗa e jawɗi sappo nde nawtorike sakuru culɓe ɗen en woyru na woyru e feccere ɗiɗum heƴa ɗum amma nde leɗɗe no neɗɗo seyde soodi leɗɗe ujunaji ɗiɗi na ujunaji tati
e ngaɗu jonke filla cellal ɓandu to enden duni fa hannden ciro région agade so enden nu nder mum ɗum heɓi nanguɓe ñaw ñaw duni fa hannden ñaw puufe hano no loctorojo soni chargoɗon ni haaliri ɗum o wi'i sollare wonde no waɗa balɗe cakkitiɗe ɗe enden kan duni woni dalila majjum nani ko Algabida Anusra major duni fa hannden loctoror soni char de enden ni wi'i dow majjum ko Ahmed Fela waddi firtaɗe ngal fulfulde.
La semaine dernière avec
les jeddire vitinde Allah e fudda jippagol ndungu min kisake ko dum wadi kenduli hautade e sollare der mun dum du lawan mun didabal ni kono wada tawidi sollare den no tawa der hunde bonde sabu hendu dum kan wadda tande ko lati der mun idun torra nimbe tawdabe sador maji har po fali mu en misali wodube nyaw sukku e ko nandi e mun kan fu e sukabe famarbe den ne abi ɗiɗum handi hoƴaneje kan woni nimɓe acca wurtade le wakkati sollare nden tinno wattude sumre renude sukaɓe ɓen du konda
les aliments tout cela.
Sigila gon indiraɗo Islam écolo sigila duni fa hannden waɗude mergi firtude ko e himɓe dow laabi domude ladde e jaaya meɗen furtama duni fa hannden sigila wandan nayi lewru juin du wandan hitan duɓu ɗiɗi laso nayi den noon sigila o enden ni fuɗɗa to enden ni nder kogol université Abdou Mounimo huɓere ñamede enden sigila o ni yarte yeeso e waɗede fa jeetati lewru juin du enden nani ko Bachir Gentil ardiɗo fedde art et racine fedde duni fa hannden yimoɓe noon wi'i dow majjum ko Fanta Chamsou waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Donc cette deuxième édition est placée
ndene batu lawal didabangal ko tuuga domu woni yaade e minen wadobe mergi be tindinde nimbe gando tanade jaaye e laddeji dum du tawa kana to amen wakilu renude jaaye e laddeji e awde ledde to batu ngum kanon caka balde jeede min gadan hiro mango ko burbe wawde mergi ngado to endan der nokkure indi tirande Amadou Boubacar le jangirde université Abdul Mumin moñame to fottere na toyta hakkunde nimɓe sappo e jeetati mergoɓe hawtade ƴeewo ŋeŋuɗo nder gollal
avec un jury très expérimenté.
Julɗo tokkuɗo diina alsilamagal du fuu nde ni no wajibi noon dow muɗum nde ni julɗe layya ɗe enɗan ni tawi ɗum no hani layyade layyade duni fa hannden ko sunna noon mo annabi sallallahu alayhi wa sallam waɗi holliti himɓe duni fa hannden amma ko himɓe ƴama dogon dow muɗum kanni woni debbo dewlaɗo de layyari duni tawa dow muɗum gaɗol mum nanoyi nani jabaki ki oustage Haladou Yahaya waɗi dow majum ko Hassan Nuru Abdourahmane waddi firtaɗe ngal fulfulde.
En ce qui concerne
ko darata dammucol ko yeddete e julɓe layya hana tileno amma sunna annabi ibrahim e muhammad sallallahu alayhi wa sallam no hunde noon ko no woɗi sanne non duno no hiɗa alislame bawɗo fuu waɗa ɗum amma lamɗo tilsinta yonki fuu ko wowta le jamani annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam no wodi goɗɗo ko hirsi jewdiri worri dow inde ɓaade mum fuu debbo goduɗo bawɗe no wawi hirsani hoore mum gam dewal allah no non duno no wawi golliri dow ko gori ɗum hirsani wala suka na mawɗum goɗɗo bawɗe fuu no wawi layyani hoore mum
il peut faire ce sacrifice.
Balɗe cakkitiɗe ɗe ni de en daari ñamri e kulle goɗon ni ceede muɗum ɓeydake nder luuɓe duni fa hannden gimi région Difa ɗum duni fa hannden ko woni no waddan duni himɓe saɗormaji no mema duni fa hannden fillu maku cakantarare de enɗan ni hanno Bachir Mahammad lumotoɗo goɗon duni haaliri ɗum nani ko o wi'i ko Abdoulaye Maina waddi firtaɗe ngal fulfulde.
nyandu denno meden keba dum e koyirna amma joni filla koyirna wala nyebbe joni eterde mudu weere keme joy woni gauri kandu keme tati baeri keme didi e chapan e joy iri nyamduuji ko men chonnata fuudi fuudi jaadike hunne gotum du kawonno wadda sadornan da en fu kawoni laabi di gala denno ma yasino nyamduuji di en dan ciwdoite joni to en nigeria ma nyamduuji di en dan jaadike codaabe e sonnito fako be kawrta ceede mabbe sebe tampi no hani gonnati wadda nyamdu talkaale keba ko yirna gan talkaale no donno tampa sanne
talaka yana ciki halila khawla wallahi
subaka o arido chambre de commerce sudu sawara lumotobe duni fahande region maradi wadi hawrine wawrin duni fahande o wadi dide e lumotobe departement d'accord tondu der hubere d'accord de enda dun duni gan yewtinade laabi hebude mosola sadon maji di lumotobe bendan ni tawra der golle en nani ko alaji umaru bako ardido fedde lumotobe d'accord de enda ni wi ko adamu umaru waddi firtade ngal fulfulde
zaka sun kawo ni zara
da gari to amin do fabinanna sator maji ko wodi akuni amin e daranibe do ittol jangal e itti na irim min jewtidi e mabbe non juno muhem fu fami sator man ko min godi hunde non ko darata leydi nin fu bilumo fu no hani yoba jangal e itti min kollibe ko e goni ibe deka do amin no du e sanne ko darata do nyebe du ko mabbe du na duudi gam nanga maradi yaade do korum ibe duudi ko nitto fottata gam gardo der lumo maradi na da korun so di gineji mu fa ya hasunna da laddeji e bi asayyo bana gineji din enda tawi du da leji worin dinno dermu e talkini himbe ko duudi don gatta dande e gwamnati hakkillo e lumu gam filla shoggu kan woni sembe leji
kuma shine idan kasa ko shine hannu kasa
do leydi Niger ni manaji tawtede der buri cakantaraje redu leydi Niger ni enden no don no waddana himbe sador maji sanne der fi burna mabbe hande e jango gan hebude mo solwa sador maji di duni fa hande himbe leydi funo kani juddinde sigilaji hawjade manaji di enden ni no wodirno en kettino yewtere ma yama ade waddi firtade ngal fulfulde
kawjaki tundiji warti hunde gongare do enda der leydi meden Niger dum wadi ko kampaniji kinga der nafaka wonji tidde di tundiji wadde dum goddum suka ummatore leydi Niger no don ngadda ballaga mudum harto renude jaye e laddeji der gallure nyame misali iri ko Diana Asamani jon kampani indi tirado Ladies House Collection.
Ici on a Lady Niger no di buri sanne burdi endan dun joina sigilaji wonji tidde wada kulle de himbe naw torto der burna mube hande e jango
l'environnement
idun wonjita wadde basi jogirtede e juude kambe kullentereje kewde dum do warti hunde ko won nawtore e mun sanne to bibbe leedi Niger misali iri Fatuma Muhammad Madugo mbawtudo gollidi e deare
mido soda sakuji di himbe bonjiti kulle de du wadi de enda e de godi semme e de du godi ngari
original quoi
wonjitide di manaji wadde dum goddon yaade to yimobe hunde lobbere non gaw hawjaade tundiji renude jaya e laddeji Sani Ayuba ardido fedde sukabe ummatore darinde do fi renude jaya e laddeji
on peut plus
hana accule buri di endal nokku fu der ko berede dum joddina sigila hawjorade no wodiri buri di do fi o endan ko nani jogite dum to sayni jimobe e ko nandi titta jottini habaruji di endan to jama are leydi den ko durogo endan wada sembe jimobe leydi Niger der gimi kokka sembe wattude kongi podoji hakkiloji himbe har hawju buri di enda wadirde dum kulle nafoje
la question du recyclage
ngal gollal no hani yettede sanne yerno Siliman Wayfan ardido fedde hawjinde filla manaji der leyde Afrika wiri
la gestion des déchets
awjade fi buri di enda ni hunen non de himbe fukani hukkude sembe hande ni miden bawi wiude ko yaadu yeso hebaka der mu fudu misali ummatore leydi meden are tawete der buri di enda wadirde de kulle ko
yaade ni e wonji tigol di manaji wadde dum kullentereje bibbe leydi Niger no don ndurwa gam renude jaye wodi di manaji du no cabbi bina tunni gol galluje den
bandirabe hetinani be habaruji studio kala ngudo kokol habaruji meden timmata